wanakaa waje na bidhaa wananunua maua so kuna wafanyikazi kadhaa wameongea na mimi kama community hivyo nimeongea saa sisi ndio tutatengenezea ama tua tunaleta wale wa mama kabla
You can see, you have your eyes.
Yeah.
It's a very smart. It's a very smart. I'm not your bad.